another one.
Here's another one.
Maneno yangu, maneno matamu, kwako nikaja chezea. Nikakuweka moyo, nikakuna muhimu, kumbe unapita njia. Kila kivuta pita, naona kama ni wewe. Likizo likese kimwamba Mola, hata nipenda busara wenazo bimbi melala lala. Asidanganye na hela, kama ni upendo wangu tugaone. Nilipofika hewama, inachojali tuelewane. Kila kivuta pita, naona kama ni wewe. Ani wewe Kila pita kivuta, naona kama ni
Ni wewe, unaelijia kila siku natoni mimi.